الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال tutambula n'omwezi ogwa Ramadhani ennaku ezisemberedde okuggwako tumuwanjagira wa kitiibwa Allah akkiriza okusiiba kwaffe n'eibaada zaffe tumuwanjagira Allah asebyengera n'okusaasira ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah baganda bange abasiraamu obulamu Allah bwatulekeddewo yatubuulira ensonga lwaki ffe abalamu weetuli lwaki abafu bali mu kabbuli Allah yagamba nti allazi khalaqa almauta walhaya liyabirowakum ayyukum ahsanu amala lwaki ffe wetukyaliwo nga tulimu abo abalamu liyabirowana Allah atunoonyamu tugezesa ayyuna ahsanu amala mufe abatudde wani ani anaafaayo okulongoosa emirimu gye gikyatagala abali mu kabbuli tewakyali kadde ka kulongoosa malayika gweriko essaawa zino ng'eri bbize naye mujjamu omwoyo byakoze bimala byatakoze bimusobye fe Allah kyatuwadde akakisa k'obulamu tulongoose ebiseera bye tulina abaddu babiraba nga biwanvu era buli omu alaba nga pulogulaamu ze zikyali ez'okudoneya kyova laba ebyokusisinkana Allah abaddu tetukyabiriko nnyo kimala naye Allah atubuulira okutujjukiza mu Qur'an ayati mpitirivu nga Allah jalla fiula atubuulira ekyatuleeta ku nsi wano saako n'otutegeeza obugayaavu bw'abo abagayaavu يقول الله أفحسبتم أنما خلقناكم أبثا أبانك قويت نولة نولة أنما خلقناكم أبثا طابت عندك تايا يا موسى كلنا قنواك زنيا مزنيو وأنكم إلينا لا ترجعون مروزا أنت إساوى يونك تغينا كباتي ما تبزج معافا الله يقام مؤاي اندالا ayahsab linsaana an yutraka suda omwana adamu alowooza nti twamutonda kubeerawo suda gayaalo abeere ku nsi ali anywe azanye yeyagala aseke suda Allah yatutegeeza mu aya endala nti ittaraba linnaasi hisaabuhum kadde kali kumpi okubeera nga tufa Allah atubale naye abaddu abagenda okubalibwa nga ffe wahum fi ghafla abaddu tuli mbugayaavu obwekimmemmette muridun ebya Allahu tabaraka wataala tubisambye tubere wala tetubereeko ma yatihim min zikirin min rabbihim muhdathin illa istamauhu wahum yalabun bebagamba nti mutuuleeko mumajalisi zikir batuula omughafiruun nga bagayaavu muridun babibeera wala babagamba mutuule tusome bo bategeeramu nti musituke mugende kawuliddaako naye Allahu tabaraka wataala yategeeza mu Qur'ani ayati mpitirivu eziraga obukendeevu bw'edduniya n'emizannyo gy'edduniya ng'abaddu tulina kutoba kufuba olaba nga tutuuka mu maaso ga Allah nga tulina emirimu kuba entanda gye tugenda osisinkanako Allah njabayaba entanda gye tulina njabayaba nnafu ale safari gye tugenda okukwata mpanvu Allah waakulekera furusa n'obukeesa tereeza longoosa oyongere ku mirimu safari gye tugenda okukwata wallahi mbalayirira Allah mpanvu yeetaaga mirimu falqabur ekiyitibwa kabbuli gye tuziika bannaffe mu ssanda zaabwe ssatu sonduuqul amal kyebabaagaza mirimu teri kuwummula naye ate abaddu Allah baakyalekedde obulamu tuli mmozanyo. Teri afayo kongera kumirimu ejo jayina na kutereza ebyasoba. Oliali mukabuli yego mbolu na kusinga Allah muwayo lutemya lweriso. Ajale te zikiri ejo. Emu bweti aganti subhanallah. Oboronji bwafu na mwecho kula Allah mala mutte. Yego mbako meo kudunia asale yera kejo. Emu. Nefabacha aliabalamu. Ghafle tulimu ya mani. Lahua. Ebye mizanyo bitulimbi fuba. Chovala bolwale ilaba sebe. Jebali yonna. Mumasaji jeze nja ulo. Bata andise dokola kakuyege. Woku beranga. Bakole ekikolwa ekiyitibwa Idi Cup. Idi Cup omupiira gwa Idi. Bakitumye omupiira ogwa Idi. Idi Cup eramulwetya mu busiraamu. Kubanga omusiraamu ebbanga lyonna tambula na bujulizi. Buli kyossaako engalo. Boza Allah ya kyogera atya ku kino. Buli kyossaako engalo boza omubaka yasomesa atya ku kino. Kakati waliwo ekiyitibwa Idi Cup. Nga tonnasamba Idi Cup, abagitegese sooka weebooze Idi Cup eramulwa etya. Mulaba omupiira? Abalaba omupiira wano teekawo amatu. Musamba omupiira? Abasamba omupiira wano ssaawa amatu. Muwagira omupiira? Abalina ttiimu wano ssaawa amatu. Musiba omupiira? Abasiba omupiira wano ssaawa amatu. Byonna bimenye. Gwe musomo gwaffe ennamula ku kiyitibwa Idi Cup. Nga tetunnalaba linnya eryo khabitha. Insha Allah bino mubitegeere. Okusamba omupiira kiramulwa kitya? Okulaba omupiira kiramulwa kitya? Katukututule ekisoose ekisembyeyo. Ekisembyeyo okulaba omupiira tobuuza bingi. Hukumu yaakyo inda ahlul ilm eri bannyini kumanya haram. Okulaba omupiira kiri haram. Kitegeeza ki? Agula bye zambi lyalina okwenyenya mu maaso ga Allah musonyiwe. Nkiddamu, okulaba omupiira fitarivezi oba ku ssimu oba mu kisaawe kyereki? Kiri haram. Ate okusamba obusambi abamanyi ne bawewula ne bagamba nti aa munnaffe raib qurratul qadam abadde okubeera awo ne basambamu kapiira kigwa mu mbeera ya mubah. Kiri mubah. Bw'ogenda n'ojogamu awo n'osambamu tofuna mpeera ate tofuna muki? Musango. Kiri mubah. Ne ne bagamba nti okubeera nga kifuuka mubah balina okwewala ensonga zino wammanga. Balina okwewala ensonga zino wammanga. Singa mubeeramu emu ku zo nga kitu tukola ki? Nga kifuuse haramu. Nga kifuuse ki? Haramu. Kaakati kuyidi kapu yenna abasiibi abamaze obudde nga bateekateeka Idi Cup, Idi Cup, simanyi masigidi gondi, masigidi Mariam, masigidi Kauthara, masigidi Takwa, masigidi Salafu, masigidi Hijra, masigidi nezeekuŋŋaanya ne batandika osamba omupiira ogwo nti Idi Cup basooke bawulire bino. Abaffe obusiraamu boogera butya ku Idi Cup oba ku mupiira gwonna? Tuli wamu basiraamu? Ekigambo ekisooka ngenda kubiyisa mbufunze kuba bingi bireyo makumi abiri ebimu tuyinza nobirekayo olw'obufunda bw'ebiseera yenna n'abaako kyagamba ku mupiira bino bimanye ekigambo ekisooka ku mupiira tuli wamu ekigambo ekisooka kuki ku mupiira ye hadithi y'omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi yajjanga ntuufu fi sunani abi daawuda eva ku sahabi yayitibwa abi hurairata radiallahu anhu an nabiyi sallallahu alaihi wasallam omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba nti la sabaq illa fi nasr aw khaf aw hafir tewali kuvuganya konna amakulu tewabaawo ekikopo ekisimbibwawo mu mizannyo abaddu kye bayise idi cap kasita bateekamu nti anaawangula agenda kufuna ekikopo obaka yagamba nti temukkerezebwa kusimbawo kikopo yadde emboze yadde ente yadde omudaali kyekira yadde kulaani kyekira kye bayinza osimbawo yadde sente temukkirizibwa kusimba ku kintu kyonna okujjako ku bino ebisatu wammanga kaakati abamanyi nga sheikh Nasiruddin al Albani weyamala okubeera nga hadithi eyo alaga nti sahih hadithi eyo ntuufu era nga ne imaamu Tirmidhi yagifulumya ne imaamu Nasa'i tulabye ne mu sunanu abi daawuda nga bagamba ekiyitibwa nasl nuni saad ne lam huwa alhadid assaham waramh yembeera abantu gye bavuganyamu eyokukasuka amafumu eyokukasuka amaki amafumu n'obusaale ogwo omuzannyo singa bakamba nti aka banaye tuli mu kuvuganya ani asinga okukasuka effumu ewala ekyo tewali buzibu omwana aweebwa ekirabo bwatyo mubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti aa oli wabanga asinze ku munne mu kukasuka effumu lino oba akasaale akola atya museewa ekirabo n'agamba oyo ekirala khufin al khufi khaf khau ne fau kitegeeza ki lilbaira n'abavuganya mu kuvuga eŋŋamiya nabo mukole mutya mukkerezebwa okusaawo akakopa anaasinga ovuga eŋŋamiya atwale n'agamba ekyokusatu ekiri mu hadithi ekiyitibwa hafir hafir lilfaras hafir be bavuganya mu kuvuga enfalaasi abo nabo bwe babeera nga bavuganyiza bakkerezebwa asinza okumuwayo akati akalabu wa amma ebisigadde omubaka watugamba sallallahu alaihi wasallam la sabaq tewabeerawo okuvuganya ku kintu ne tusimbawo ekirabu simanyi yidekaapu twataddewo ekikopo yidekaapu twataddewo emboze yidekaapu twataddewo ente yidekaapu twataddewo sente oba anaawangula anaafuna kulaani oba amasiga eni awangula egenda kufuna emikeeka ekyekkerezebwa mu bujulizi obuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegerekesa ekyo kati omupiira gwonna buli we gubeerako nti tutaddewo ekikopo seeka nemuga nti mugenda kuvuganya ku mbuzi mipiira gya kyalo mipiira gya disitulikiti anaawangula agenda kufuna ekiki ekikopo oba mipiira gya mumasomero anaawangula agenda kufuna ekikopo fala temukkirizibwa ekyokubiri yidikapu nno gwe tutambula naye akyalimu oba avuddemu bwe baba nga basimbyewo ekikopo baddemba okukyusa essaawa zino naye abannanga emizikiti ebyokuvuganya bikoze bitya biweddewo kati wulira ekyokubiri oba bakisimattuka mu mipiira egisambibwa mulimu ekiyitibwa almaisar au alqimar mulimu zaala mulimu zaala mulimu zaala mulimu zaala mumepire jisambi wa hata nejino jibagamba basilamu ntisimanyi idikaku masigidi Maryam elete yomu tuwalu masigidi Kauthara elete yomu chi masigidi Takwa elete yomu chi omutwalu ne masigidi Hijira na elete yomu chi omutwalu omugate jemitwalu nge tano chakula bilako wallahi chibabe ilabako zene bagamba ana wangu laye na ya tuwale mitwalu eje tano chibachi ingide mumaisar chibachi ingide muzala obanga sibia kapapula sheikh obanga sibia kapapula kenyini lwachi olwenso nga muvuganya nga mmazo kuteka yo musimbi gwa mwe ekimu kubibiri okufiirwa omutwalo gwo oba okuwangula emitwalo emeka eta masigidi zonna we zibanga bwezityo bwezakoze edekapo awo yebatekerezibwa wabatambulira muzaala awedde emiki awedde emirimu ate nga ayati mu Qur'ani muzimanyi bulungi nga Allah agaana zaala ya ayuha allazina amanu abange mwabakkiriza innama alkhamru walmaisir walansab walazlam rijsun min amali shaitan fajitanibuhu rijsun min amali shaitan fajitanibuhu bonna abasibe emipiira egyo titiimu yaffe twataddeyo emitwalo etaano maseide gundi yataddeyo emitwalo etaano ne gundi yataddeyo emitwalo etaano eneewangula egenda kubeera ng'etwala emitwalo 15 ne muba nga muyina enniya ya kuzimba masigidi ne mubeera nga muyina enniya ya kugula misaalo oba kukola mimbali oba kusasula muwalimu muba muzaala nga mugenda kulya haramu fajitanibuhu mukyewale kakati idikapo ekyo bwe baba nga bakisimattuse nga tebasibyewo bagenda kusamba mu busambi kyemmanyi nti kiri wala kuba ekyo nakirabako n'amaaso gange gye nawangaalira mu kyalo ebyo ng'emizikiti gisibawo sente zennyini anaawangula ne bagula embozi tuli wamu ne bagula embozi naye ng'eri basonze n'eri basonze n'eri basonze bali ne bafiirwa bana bawangudde ne bakola batya yezaala yennyini gwomuwalimu agenda okwambala engatto osamba omupiira ogwo gwe mwasibidde muzaala tuvumirira betting kuba naawe oli mu betting mwennyini mwogenda okusisinkanira Allahu tabaraka wa taala ebyo bibiri ensonga eyokusatu ku mupiira ألا يكون اللباس ساترا أن يكون اللباس ساترا لما يحرم النظر إليه أبنا سامبو مبيرا قويدي كابو نيمي بيري جيسي قد أكاكوا كوليزو كوبا قامب أن يكون اللباس ساترا لما يحرم النظر إليه بولي ينا جندو كسامبو مبيرو قاتيك الدو كبيرا نيمو إزايان بعد زيبك ebifo ebiri haramu okutunulibwako anasamba ateekwa okwambala engoye ezibikka obwereere nga n'obwereere bw'omusajja kwe kubeera nga mabaina sorra wa rukuba anaabikka wakati w'ekkundi n'anaabikka n'amaviivi kashful awra naye nga ffe tulaba nti omupiira gulimu kubikka kwebikkula buki bwereere sekadamu bw'olaba emipiira egyo ogenda olaba omusajja ateebyeggoolo tajjaako esaati ekundi ne lisigala wabweru maa dhalika nga abaddu bambala obubamiima n'okwambala akagoye akali vayika akakwata kati eddiini tekyagala kakati ate bambala buno obupale obumpi empale zaffe ez'omunda short n'agolola ekisambi nekirabika n'okikubako amaki amaaso booti nti ekyo kisambi kya budala kati abaidikapo naawe obeetereze bayinza ogaa tugenda sambira mu makanzu nga we nalabako edda inakivubo basambira mmati basambira mmakanzu basambira mmakanzu kale ne bana baga watu afa kakati awo fena vetoaita gembe wawo ebyo kubikulo obwero tebigenda kubera wo tugenda sambira mmakanzu ntabe tuzokoke tukoleki tuzokoke kakati nekibera nti ngokubika obwerere mupira singa mubika salamani naye nga nekisemberedde nammwe kyemulaba kizibu okusambira mukanzu kizibu okusambira muki mukanzu basiramu kizibu ensonga eyokuna ensonga eyokuna lwaki omupiira tugula muddeko bwe gutyo nti idikapu mugyesonyiwe kyekigambo kino mudhi'atun lilwaqti okubeera ng'ebiseera mubirya nga temulina kyemukoleddemu kibawa valyu maaso gaani ga allahu tabaraka wa ta'ala okulya ebiki okulya ebiki asheikh mugendeeko wabwe okulya ebiki ebiseera abaddu bali ebiseera ne bamala ebiseera mu mupiira era nga bamanyi eyo ensonga bajogerako ne bagireeterako aya eziri mu qur'ani wal asir inna al insana lafi khusir illa allazina amanu wa aminu ssalihat abange allah yalayira ebiseera nagamba nti inna al insana lafi khusir mazima ddala abaddu bali mu kufaafaaganirwa illa allazina amanu wa aminu ssalihat okujjako abo abakola emirimu emirungi mu biseera byabwe ne babeera nga babikozesa mu nkozesa allahu tabaraka wa ta'ala gyasinga okubeera nga yeetaaga al aqil omugezi la yudhaiku waktihi tayonoona biseera bye bimithili hatha al umur ng'abimalira mu nsonga ezo ezokugamba nti ffe tugenzeeko wali kubeera nga tusamba omupiira simanyiidi cup ensonga eyokutaano ku mupiira ensonga eyokutaano kumuki ku mupiira kwe kubeera nga bamala ebiseera ebyo hatta nesswala neebeera nga ekola etya ebayitaku esswala neebayitako nga bali mu kisaawe bagenze ku yidi kaapu yatandisa essaawa 8 ku salaatu lasiri bakyasamba mupiira tebaguyimiriza kusaala swala bwe batyo ne basamba ne basamba masigidi gundi ne gundi eneevuddeko tugenda ku faino faino neebeerawo ku saawa 12 kitundu bayingidde mu budde bwa magaribi bakyakuba muki mupiira esswala bagamba basiraamu Bilali ali mu ggoolo imaamu ye difenda naibu imaamu ali mu misanvu magaribi yatuuse dda bakyapasinga bakyasamba esswala etuuse bayimiriza akapiira basaale ne bagaa tusooke tumale naawe hikima tusooke tumale naawe olaba ate kati tugende tunaabe ate kati tugende tufune wuzo ate tudde tukamalemu allah alaba saba allah atase ntegeere efaanaganako bwetu yenna akeereyo ebiseera byesswala allah yagamba nti fawailu lilmusallin agenda okwokebwa omuliro oyo yenna yasala esswalaze allazina hum an salatihim saahun abo abasaalanga esswala zaabwe nga bakeereyo ebiseera byazo mu butuufu ogisadde naye ogisalidde mu budde obutali bwaki bwayo asiri yatuuse dda musamba kapiira magaribi yatuuse dda mukyali mu kisaawe obudde buzibye mutaddeko n'amataala ng'embeera ey'olwaleero nti obusale bwe buli obutonotono basaako amataala ne gakuba ekisaawe kyonna era namulira naawe ababeera mu bibanda mpiira gutandika saawa 12 nga gugenda kuggwa 2 kitundu magaribi takoze atya ate nayagala situka katebe waali ali mu kibanda alaba bameka batasadde talawiya kale nga ya sunna kale bameka batasadde magaribi naisha bameka baleeyo balabamuki balaba mupira ne bakimanyenti baleke ibibonerezo byo wechikiwa Allah tabarak wa taala uloku sala sala ne bazisalira mbisere bitali byachi byazo fakhalafa min ba'dihim khalf adha'u sala wattaba'u shahawat fasawfa yalqawna ghayya adha'u sala balaga jalira sala wattaba'u shahawat obudde ne bamumalira mipira simanyi yidikapu fasawfa yalqawna ghayya bakimanye nti Allahu jalla fiula agenda basula muliro jahannam nga teyesisemu ninga ate baali baki baali basaaza abasala essola mu biseera ebitali byaki byayo olw'okuba nti bali mu bipiira bali mu kusamba mupiira ensonga ey'omukaaga kanziiseemu mubufunze omupiira gwonna ogulimu okuvuma assobbu okuvuma washatama n'okuwemula omukiza kagubeeramu wa alla tashmiru ala assobbu washatam yenna n'asamba akapiira amanye nti akapiira kayingidde mu ssamba tekalina kubeeramu kuwemula tekalina kubeeramu kuvuma tekalina kubeeramu kuvvoola segede sheikh kuba mubaka waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallam yagamba sibabu muslim fusuq wa qitaluhu kufur hadithi yajja fi sahihi al-bukhari ya abdullah sibabu muslim fusuq mubadde mukapiira n'ovuma muganda w'omusiraamu ekitasoboka kubeera nti bagumalako nga tebeevumye imaamu weno ne imaamu weeri biraali weno ne biraali weeri omusiraamu weno n'oweeri ali nga mugusambye mu bannabbidi anaabasalafu munabbidi akubye egoolo akuba goolo abaki abasalafu masigidi eri yabannabbida masigidi eno yabasalafu kaakati olaba ebivuma ebinaabeeraawo omusalafu wanaateba munabbidi ango munabbidi akasuka ekigambo munabbidi wanaateba omusalafu nga omusalafu akasuka ekiki ekigambo omupiira gwonna ogulimu okuvuma n'okuwemula tokkirizibwa guyingira mu gusamba kati namulira ne ku mipiira egisigadde tebibaamu basiraamu tebeevuma tebayomba tebeekakkanya hatta abamu bavumisa nangalo saivu n'abasongamu engala ati naye ng'otegedde ekivuma kyakoze ate kyakuvumye si bwe kirisebo kaakati omupiira gwonna ogunaabeeramu okuvuma ogunaabeeramu okuwemula ogunaabeeramu okukkakanya ebitiibwa by'abaana adamu gundi oli kino kirabe laba obusiro erere n'ebirala ogwo omupiira tuba tuguharamisa kuba omubaka yagamba nti sibabu lmuslim fusuq okuvuma muganda w'omusiraamu buki bwonoonefu wa kitaaruhu kufur okumulwanyisa buki bukafiiri naye obutakujja mu busiraamu wabula obukafiiri obuki obutono kakati mumupiira wabeerayo okulwana ankubye tankubye ebadde penati ebadde penati engumi ne zitandikaawo kizibu osanga abaddu abo abasiraamu bonna ne babeera nga bali mutumaina batebenkevu nga temuliimu musunguyira era mubaamu eyejjaku nga ayagala kukola ki kulwana kakati omubaka agambye nti n'okulwanyisa muganda w'omusiraamu nga mwe mugamba nti ffe tugenze kusamba idikapu kufurun bukafu obutono ate omuvuma n'omukasuukirira ekigambo oli kino twabamanya dda ebitayinza kubula mu mipiira gye tusamba oba gye musamba obwo bwonoonefu kati eddiini teyinza kkuta kubeera nga weedibaga mu bwonoonefu obufaanaganako bwe butyo ensonga ey'omusanvu ikhtiraatu baina arrijaali wannisa singa mubeeramu okwetobeka kw'abaami n'abaki n'abakyala min asbaabu intashara zina walliwaat tulaba nti abantu webeetobeka omwami n'omukyala zensonga eziveereddeke obwenzi n'ebisiyaga byonna byoba olaba byonna era ogenda okugulaba nga leefali mukazi ali mu kisaawe kyabaki kyabasajja ogenda okugulaba babayita bano abawala abajja ne basooka bazinaawo ogenda okugulaba ng'abakazi abali eri gye bawagira beto vese bami bachi bami bachi bami bachala bami bachala ogompira kuba gufusi haram kakati abatege sayidi kap mubategeze nti webagendo sambira tewaliwo kwetobeka kwa bami na bachi na bachala mchala wa imamu tabao amaleke yeka mchala wa bilali tabao amaleke yeka mchala wa musaze tabao amaleke yeka kubatu wa chike tuzi hizo kubeiranga badia kwe tobeka chi tobeka bami bachi bami bachala kubaye nsonge vire deko wenzi nevisi yaga kwe tobeka tuliwami wenzi buvawa na mwe mubulaba mwadu waganti achi wala chinku viecho kanti sabika namba kugamba ni mwe kwa atirida uwalidi wamusemberede umusabye namba ebidirida umubudu uwe chilo kubagu wende chilo baguba gweri mchale ebidirido vilaba mbusaka twaita nga kubusawe nga kondo mzeziri mabali mbalieyo eranga abantu bamanya obufo bwawe loji zawe mubusake yuwe batunga yewabera zikondo lwaki abasambidde wa kapira abenzi bonna basisinkanire eyo ku mipira ate nga kaida yabana usulo egamba nti ensonga yonna mayatinu bihi lharam fahuwa haram ensonga yonna ereetera ekintu okubeera nga kiyimirirawo naye nga kya haram naye befuuse haram naye befuuse eki haram ensonga ey'omunaana mushahadatu nisa omupiira tegulina kulabibwa bakyala ng'abagusamba basajja amakulu nti abakyala basigale waka waabwe tebalaba omuki tebalaba omupiira ng'abaami bakola batya singa banaabeera ku kisaawe nga muggalawo banange yidikaapo ekomye wano abakyala nti baabo newaabeerako omu woyazze omukyala wetugenda osambira omupiira kuba lwaki twewala kyetwewala mukyo agenda kukandaaliriza amaaso eri abaami bwati mukyala wa imaamu atunuulire omwana ayita eri mu 11 aga kananga kayina ekiwago kananga kayina ennyama mukazi wo atunuulira musambi mulala yagoba wali kapiira ng'ate Allahu tabaraka wataala bwe yali ayogera ku bakyala ku maaso gaabwe yabagamba waqul lilmuminaati yagududna min absarihinna wayahfadna furujahunna bategeeza abakyala abo abakkiriza bakkakkanya maki amaaso gaabwe temulowooza nti aya egamba nti okukakkanya amaaso kw'abasajja n'abakyala ng'obusiraamu bwe bugamba nti kubayo olimu ku mukyala n'omukyala wamugamba nti kubayo olimu ku mwami aya eyasooka yali eganda ffe baami kutunuulira nkandaliriza ku mukyala aya eyaddako mu suratu nur ng'egaana bakyala waqul lilmuminaati yagdudna min absarihinna gamba abakkiriza abakyala bakkakanya amaki amaaso gaabwe tebagatunuulira abasajja enkaliriza ataliwo kakati abasajja abali mu kisaawa abirimu abana gakiramu ne reefu ne barayina bonna basajja ba mukyalo oyo bonna babaabwe okwanukula nti mulimu atya mulimu omu budala yennyini mukyala kati omukyala ayimiridde bwati alaba omupiira bw'alaba omusajja ono bw'alaba oli enkandiririza alaba nekibeera nti nawo aba avuddewo takkirizibwa singa kina eyo oleka ku mupiira gwammwe ogwa idikaapu mukimanye nti mulina kuguleka bulesirilla nemwerekereza ensonga eyo man taraka shaian lillah yenna aleka ensonga yonna ku lwa Allahu tabaraka wataala Allah muwaamu ekisinga ekyobulungi embeera ey'omwenda okon fi muharamaati au fi lmuharam okubeera nga emipiira tugiraba nga gyeyoleseemu ebintu ebiri haramu kazina ng'obwenzi sharubu lkhamur ng'okunywa emiki emyenge walqaati aba mayirungi tebabula wao kuidi msilamu kulijia siwa mayirungi tagalia kulunako olwe idi agenda fune mvera ya blaka atule wali monsonda aga kandawe idi katu nga wendia kachi nga wendia kakola aba sigala aba fuwa sigala dokhan tebagenda kubula kumupira gwa mshekh abenzi tebagenda kubula ku era jja kubira munnamu nti aba siramu bayinayo idi kapu tunasisinkaneyo nono musiramu ulije ya siramu ka mu ramallani tayenda akawala agenda kala bire ku idi kapu tunasisinkana ku idi kapu nabanyo omwenge n'ebitamiza tebajja kubula kuba abasiramu bamanyikiddwa abamu si balungi agaka nsoke nnuse ku njaga eno abawali mu bano mbakyanga omuki mbakyanga omupiira kakati netulaba nti omupiira ebisinga ebyotobeseemu biri haram nekibeera nga kigufuula ki haram wa shiriki mubadde mukimanyi nti ne shiriki gyali mupiira wa sihiru neddogo abaddu beeroga abaddu bakola shiriki bagataku Allahu tabaraka wa ta'ala mupiira mubadde mukimanyi bwegenda obuuza abasambi abaddu bagula eddogo nti ttiimu yejja okuwangula ttiimu namba negenda mu basawo ne bagala twagala tuwangula ekikopo kino tukoleko tebayingidde ssabo kooki tayingidde ssabo abasambi bennyini okubeera nga babaweo ennamba ezo abamu baloga agenda mu ssabaafu ne feemu naga nti anze okubeera ku ttiimu y'eggwanga namala yingiraku ssabo kati nekibeera nti ogwo mupiira tulaba nti ebiri haramu byebyeyolekeddemu kibeera kitafuuse kiba kifuuse haramu alghina walmaazif ensonga eyokumi alghina walmaazif mu mupiira temubulamu nyimba naki nabivuga awanabeera idi kaapu wanabulawo amataali mweremuyita nti saba kasumba eryo ttaali oba ndongo yego gennyini amataale galamulwa gatya bagenda okugafulumya gati nga muziki jo twabadde tusaala wano nga bannaffe bo bayitawo n'amataali abasiraamu bali mu talawiya bali bali mu ndongo babiibya ettaali lyonna kasitali kuŋŋaanira kaaga amataali simanyi mudundu maliwaasi mutaŋŋanya mushike kya ani mucapu guba gufuuse muziki guba gufuuse musiki ate nga ne musiki amanyikiddwa aliki ali haramu kati mupiira kyogutabeerako bivuga mupiira kyogutabeerako nyimba jeguli ogw'abasiraamu guno gwe bategese ogwa idi kapu bagenda gamba nti aa tukubemu ku ttaali era bwe banaaleeta wali kibeesi yomu dija jalowooza nti aa ennyimba zino ez'abasiraamu so nga tetulinayo nyimba zabaki z'abasiraamu ng'ateekako awo ennyimba z'abasiraamu awo gonde 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 nga mu busiraamu tetulinamu nnyimba nga yaabisaako nga mutambula kati awo kiba kifuuse haramu era aba kitegese mufuna ezambi ku nsonga eyo ensonga eyekumi n'emu atasfiiru ya subhanallah kasita munaabeeramu saafira asaafiratu saafiratu teki firembe wiso ani agikwata si yeriifali eriifali wakwatira wiso abalamule omupiira weguddira ebbali buli mutabuleke n'akwata engatto ze n'engoye ze n'addeeka tyate kiki ntyani omusajja akutte firimbi kuba firimbi eramulwa etya mu busiraamu kyekibuuzo kyolina okwebuuza egwa mu tashbihu lkuffar ate bali ba ahlu ljahiriya be baagikozesa hatta ne ku mulembe gwa nabbi luutu alaihi ssalaam abasiyazi baakozesanga firimbi ezo obuti bwabwe nga buvaamu amaloboozi emirere egyo gye baakozesanga n'engalo zaabwe nga balina engi gye bazipangamu neefuuka ki firimbi oba okukozesa omumwa n'afuuwa oluwa ebigambo bya firimbi musomo mulamba naye ng'abamanyi baffe baayimirira ku firimbi ng'omuli sheekh ibunu baazi rahimahullah رحمة واسع يقام انت من سنة الجاهلية ايونو قولا ياتي جاهلية ايوكوا تويسو جمعي تفيرين به ولا ينبغي فعله إلاتي تشيقوانا مدو كبيرا انغا جيكوزي سا ما ينبغي لا ينبغي استعمال غير الصافرة جنا أبا يقدو كباكو تشاكوزي سلا ملا أكوزي سيكي لالا اشتاليتي اشتالي فيرين به وكبيرا انغا لقيريزا مبيرا إفانا غنا كبيتو Ada sekuba mungalu, sekuba mchi, sekuba mungalu. Chovala baba manya bamo bala vanti yeri makuru, etamibwa, alladhi la yambagi lil muslim, teshigwa niriri muna fo muslim, ayyafaluhu kubira anga fuwa firimbi, wa huwa min a'mali mushrikina, irangu ugumulimu, ugwabati, ugwabasamizi, ira min a'mali qawmi lut, Ila gwe mulimu, gwe gumu kumirimu jaba antubo mulimbe kwa Nabi Lutu alayhi salam. Ila Allahu tabarak wa ta'ala yabira nga na chakulatia chogiraku. Watatuna fi nidaikum munkara. Kala al-mujahid, as-safir, wal-la'ibu. Insunge yiku minibiri. Singaba funaguru. Baku labatia. Baku babufu zira. Kuba mungalu, noku buka buka, noku isansabaga, noku rekanira waguru. Songa atumu kiliza singaba funye chintu wechi sanyu. Aina kubira angaleta, takibira na gambatia. Allahu akbar. Kwe kusanyu kakomuchi. Obana aga, subhanallah, subhanallah, Allahu akbar. Nenti binu naulina kwa atabu hati kumumwanaku baka itabatia. Akaluru. Naga ulilo ulilo mutambuliki wakubi ya kaluru. Nesongi indala, luwacho mpila guli haram, hukumu bighayni ma anzala Allahu ta'ala fi kitabihi. Ukula muzibi Allah biatasa mchitabu cha Qur'an. Wa, kwekubila anga matika ga Allahu tabarak wa ta'ala tibagala muzab mupila, mukasira kukubila anga waliwati mimunni. Chiche bakula. Uli watema mune ba mkola mkia. Ba mwaredi kadi oba. Oba yero kadi. Suwe chidi. Yaga tuku muzamu. Funa redi oba yero. Bala muza. Mateka ga Allah. Aha. Mateka ga Allah kubisagu. Gagamba gacha. Botema muno. Nomu menye gumba. Na iba inakolachi. Oba kusasula. Mumadde musamba oli nomuyuza o ediba najja nomusayi ngalifa lya kwata akantu kana akayero nga akakusonga mwati naga samba bulonji kuwadde yero ngori ediba lya kozeti lya yubusedda abaddu abamu amutemera ddala amdan nga agenderedde na mutema oli nale mala abalala bamenyeka abalala bavaamu amaaso Abalala mbenga toku mtuwe na agwa nedalu. Chewolede. Na agwa nedalu. Ngo musa nyomu gwe nalabo webi konde. Yakubo musa jechi konde eno. Inkote. Ulalero ya gongo balali yao. Nishiberanti ebi konde te wali kubusa busa na yobili haram. Kwa vili mokosa. Alena uli ya chimpoi njyo inajifu nila kumutwe. Alena nabia gano kubo mtu masu. Kavere mchala wonga Allah guya gamba ancho kerezi wumu kubamu ya gato kubamu chit kubamu maso aleto kuyungule diba na jechi sagu na jechi nubule na jechi zigiru yosie mkubayo kusira kakari vandafa vali mpilo liate mamu ne amdan ga gendere de na amu yuze diba nomu sayi negukola negujia baga mbanti singamu nomu jamu eriso mudini ya feyobu siramu omuwe ngamia ama kumi ya meka ata bomuja mwa masabiri ima kudia omuwe ngamia chukumi kongamia ata gojemu eriso nerifari akute redi kadi na ajukua aha monomu kubie ngato avudemu erinyo limu engamia ta erinyo limu diri mchigero chengamia meka ta bobato ina nga nawe bakwata erinnyolo nga tuleeta omusajja oli eyasoma okugyamu amannyo nga alijjamu engamiya ttaano zibuzi leefa lyakola atya ng'akuwa redio oba yero kati awo muba muvaamu kuba mugenda kulumya bannammwe omupeera gwe mugenda osamba mugenda kulumya bannammwe kyova laba bamanyi tebava buvyeri ne bagamba nti kiri haramu wabula bakulaga ensonga bw'otunuulira ensonga eyo olabira ddala nga akirese alina kukireka bulesi yidikapu n'agiviirako ddala n'asambira mu kanzu ajja kutema bw'atemya amugambe nti salaamu aleikum tebikomawo ku salaamu ebyaffe aa allah yassaawo emiryango gy'ebisago n'ebinuubule mu busiraamu weegere mu busiraamu weegere baabul jinaayaati kullu muslim ala musli haram dammuhu baka yagamba nti buli musiraamu yenna bino biri haramu gyali ku musiraamu munne dammuhu ng'okuyiwa omuki omusaayi gwa munne janaaya ala nafsi oli ayinza okutta munne naye amanyikiddwa enzita ezo waljanayatu ala maduna nafsi ate oli ayinza otuusa ku munne ekitali mwoyo alaadai nge ebiyungo muno n'omutema muno n'omukuba muno n'omuleeta eddibane eddibane weriyulikako olina kyowaseeka n'omuyuzaako obuyuza bwoti kaliba nga engatto gyenkukubye naawe ekunoobuddekaawo eyo yokka si bya yero si bya redi kaadi aa kisaasa olina okukolaki olina okuyimirirawo osasule munno eddiba lyoyuzizza olina omumusasula omulala asamba munne mubwereere asamba munne mubwereere mbotta ekiyungo kya munne ekyo eŋŋamiya mmeka ŋŋamiya kikumi eŋŋamiya kikumi sheekh munne omutidde amaka muli mukapiira then n'ensonga eyekumi n'ennya shiriku lmahabba omupiira gweyolekeramu obushiriku oba obwagazi shiriku lmahabba yatya ye muntu okubeera nga alina kyayagala minduunillah n'alekawaani n'alekawo allahu tabaraka wataala kyeyagala nti waminannasi man yattakhidhu minduunillahi andaada yuhibuunahum kahubbillah babyeteerawo ne babyagala ne babyagala nga babyagala okufaako obufi minduunillah ne balekawaani ne balekawo allah obaolwa okwagala kwe bandiyagaddemu allahu tabaraka wataala ng'omuddu okugamba nti football is my life omupiira bwe bulamu bwange omuddu okugamba nti football is my savior olaba embeera eyo oli n'agamba nti football is my god omupiira ye katonda wange abaddu babyogera ebyo musiraamu oli n'agamba nze omupiira ye katonda wange omupiira wenzija ekyokulya ye katonda wange andabirira ye mulabirizi wange omupiira kwenafunira abawagizi omupiira kwenafunira okumanyika n'atamanya nti waliwo eyabikola yaani byonna n'abikwata n'abizza kumuki ku mupiira n'alaba nti sente omupiira gwe gukoze ki obugagga bwonna omupiira gwe gumuwadde obugagga n'atamanya nti agaba obugagga yaani ye allahu tabaraka wataala abaddu boogera ebigambo ebyo ebyobushiriku football is my savior football is my god football is what is my life n'ebirala ebigwa mu tuluba ya shirikul mahabba abaddu ne baagala omupiira esola ne we bajaziina nga tasobola situka waatudde tasobola kugusuulawo n'ayagala obwagazi obwo obumulekesa okusinza allahu tabaraka wataala n'ensonga esembayo obaolyawo ataswir omupiira gwonna gubeeramu ebiki ebifaananyi kizibu idikapu okubeerawo ne batabakuba bifaananyi tiimu ya imaamu masigidi hajira tiimu ya imaamu masigidi takwa tiimu ya imaamu masigidi mariyamu aga muyimirire wali tubakubemu ebiki ebifaananyi ne batakimanya nti ekifaananyi kyebabakubye baka sallallahu alaihi wasallam yagamba inna ashaddu nnaasi adhaaba yauma alqiyama almusawwiruun hadithi evaku sahabiya yitibwa abdullah ibuni masuud radiallahu anhu ebifaananyi biri haram naye byeyolekera miki mumipira abawagizi baani baani bonna ne babakuba ebifaananyi ne babakuba ebifaananyi ne bapoozinga kola poozi kola poozi tiimu namba mujje wano mujje wano mwekwateko mu ngala wonna nga bakuba biki bifaananyi awo nno guba gufuuse haraamu. Wano wajja omubuuzi yabuuza ekibuuzo ekigamba hukumu sujudu llaibiina bo kye bayita sajadata shukur oluvannyuma lw'okubeera nga bateebye eggoolo kiramulwa kitya? Tulaba abasiraamu idikaapu bateebye eggoolo bonna ne bagenda ne bakola batya? Ne batunula mu kibula ne balaba ekibula kiririddawo wano ne balaba gye kiri. Ogenda olaba ttiimu yonna ey'amasigidi gundi ng'ekola etya? Yonna yeeyiwa ku ttaka n'ekola etya? N'ekola etya? N'evunama yeebaza mbu bateebye ki? Bateebye eggoolo. Sheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah bwe yabuuzibwa ku nsonga y'okubeera ng'omuddu avunama nga serebule gy'akola yakusajjada nga bwemulaba abo abasajja ba Muhammad Sala baani baani bw'ateeba ggoolo ogenda omulaba akkirira ku ki? Ku sujudu. Nga ne bali abalawe balina ebyabo ogenda omulaba bw'ateeba ggoolo akuba akaki? Akuba akabonero. Ate nga idikapu kizibu okubulamu atali musiraamu era bajja kubagula agwe tugukule otusambire tugukule jangu otusambire Peter jangu otusambire jangu otusambire kakati yenna avunnamu oluvunnamu olwo nti ayeebaza Allah okuteeba ggoolo ekyo si kyengera. Era Sheikh Saleh Al-Fawzan bwe yali addamu yagamba nti ma sharaha Allahu sujudu lillaib Allah tateekangawo ibada ya kuvunnama ng'omwebaza olw'okuba omaze okuwangula oba olw'omuzannyo gwonna kyanzannye mpangudde kankole sujudu shukuru. Sujudu shukuru ibada ibada okwebaza ni'ima ekiki? Ekyengera. Ate okusamba omupiira si ni'ima si kyengera ndi ontyentyabye eggoolo ekyo kyengera kuba mulimu n'okunakuwaza esayidi y'abaganda babaki abasira bali babanakuwaza gw'osanyusi ate okola sujudu shukuru oba sajidata shukuru la nekibeera nti Allah teyatugamba kuvunnama ku mizannyo nti owangu dde ovunname hatha la yajuz tekikola ki tekikkerezebwa liannahu llaib laisa ni'matu lishukur olw'ensonga omuzannyo sigamba nti ofunye ekyengera ekyokubeera nga weebaza. Era sheikh omu era nga wembaseera bidde yali Saleh Al-Fawzan yalamula ku muddo okubeera nga yakiteeka mu mbeera ya ibada n'alaga nti oluvunnamu olwo bidiiyu oba oli mu kuzuula kwennyini mu ddiini yaani mu ddiini ya Allahu tabaraka wa ta'ala. Era ne wajja ekibuuzo ekirala ekyabuuzibwa Sheikh Saleh Al-Fawzan ma hukumu lmaal emaali eramulwa etya allazi yakhudhuhu saahibuhu man ihtarafa fi llaibu lkurratu lqadam singa oli bamuwaayo akalabo olw'okuba asambye ennyo asambye ennyo muki omupiira ne bamuwaayo akalabo oba ssente ng'ezo nga bwe tulaba era abaweebwa ebirabo abaffe omusiraamu ono gwe bawadde ekirabo omu muntu sekinnoomu nti weebale tukwatira penati ezo kegolo kipa weebale tuteebeera penati eyo abamu ne bagamba nti nze buli ggoolo ngigula olinaga kanteeba eggoolo bampe ssente buli ggoolo agigula ssente ze bamuwadde ono ateebye qimar oyo abeera zaala yennyini abeera ki abeera zaala bwatyo sheikh bwe yategeeza ku nsonga eyo mu mbeera efaanagana ku bwei kuba ebifaananyi bya zaala bingi badde bayinza olowooza nti zaala ali mukusiba kukola ki aa ebifaananyi bya zaala biki bingi naye sheikh yaleeta ku nsonga abaddu gye bayinza okwebuuza ate tulaba baneene ababeera mu kulani competitioni ababeera mu misabaka egibeera kati ku maradio ne tv jangu muddemu ebiki ebibuuzo babaleesa abaana bali mu kuddamu bibuuzo ku paalo oba ku voice oba wa oba ku salaamu neewalala oba bali mu misabaka gya qurani baanye asinze ne bamuwaayo ekiki ne bamuwaayo ekirabo oba asinze bagenda muwaayo poloti okusookera ddala bano abagenze mu kuvuga nyooko tebateekeddwa kubaako kikumi kyonna kye bassaamu usama wele tabibyo nuka ndi afizu nine juzu wezi ti kiagwe dao wemaga manti wandika waneri nyalyo leta wene mituale ebiri awotosa ya bafu sezala ilako wabiranga baka kula eze mpaka za Quran tezikiri zibwa kubaba sibieo ziba haramu kubamu yoreke demo kusibachi okusibaza na iwe bajja olina agamba nzitegesewe kirabo abana abakwata Kulani mujje oba abana asobola okwanukula ebibuuzo bino mujje anasinga ajja kuwangula ettaka ne bajja buzi ne batasibayo yadde akasente sheikh yakireeta naga nti Ibn Qayyim rahimahullah yagamba mu kitabo kye yagamba nti wahifidhul Quran omuntu singa abanga avuganya mu mbeera yakukwata Qurani oba masala ga fiqihi ngaago oba ddiini oba kwata hadithi yagamba nti akakasente kebabeera bamuwaddeyo liannaha tekayingira mu kiyitibwa qimmar tekayingira mu kiyitibwa zaala liannaha olw'ensonga tadkhuru fi jihadi fi sabilillah akasente ako kabeera kamuyambyeko okubeera nga ekyo kiyingira mu kulafuubana mukutoba okulaba okugamba kiyingira al jihadu fi sabilillah mukulafubana mukubulyani lya Allah tabaraka wa taala lwaki olw'ensonga talabul ilim omuntu singa anoonya okumanya min jihadi fi sabilillah abeera wakati mukubo ery'okubeera nga atakabana mu ddiini yani ya Allah kakati oli singa aweebwayo akasiimo ngaako akokukwata Qur'ani nti yeyasinze kitwalibwa mu mbeera ya jihadi fi sabilillah mu mbeera efaanaganako bwekyo kuba talabul ilim okunoonya okumanyangu oko munnaffe tumunoonya ayongere ku yirimu tumubuuzaamu ebibuuzo kitwalibwa mu mulyango bwe gutyo ogw'okutakabana mu kkubo lya Allahu tabaraka wa taala mu mbeera ey'okunoonya ki ey'okunoonya yirimu naye ono ateebye eggoolo nti simanyi bamuweeyo ekinuthu tekikikola ki tekikkirizibwa mu mbeera efaanaganako bwetyo wa baraka llahu fiikum ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين بيتو يدي كابو أنا با يقدو كبيرانغا جسامبا أمانيبي ومانغا وانا تصبول كبيرانغا بيتو كريزا يدي كابو إجا كبير فوس حرام غتك كولاتي غتك كريزي وا singa munaabeeramu ekikopo kye musimbyewo okuvuganyizibwako singa munasibazaala buli masigidi n'ereetayo 1,500 singa munaabeera nga musamba omupiira gwa mwogo ng'obwerere mubyolesezza temubibise oba engoye ze mwambadde nga ziba myumyula zibakwata singa munayonoona ebiseera era nga kyekyo ekisingamu baddu bali eri batakabana kukkiriza ramadaani zaabwe basaba Allah akkiriza ebisiibo byabwe mwe musamba mupiira mu kifo ky'okuwanjagira Allah akkiriza okuseeba kwammwe muli mupiira imaamu ne komiti ye bonna bali muki bali mupiira singa eswala eneetuuka ne mugaana ogisalira mu biseera ne mugikeereya mumanye nti omupiira ogwo nedda singa munaabeeramu okuvuma n'okuweemula mu mupiira gwammwe nedda singa munaabeeramu okwetobeka kw'abaami n'abakyala nedda singa munaabeeramu abakyala okulaba omupiira ogwo ku kisaye mugenda ogusambira nedda singa munaabeeramu ebya haramu ng'obwenzi ng'abanywa omwenge nga sigala n'ezzaala twala tugende n'abali amairungi ku kisaawa awo mugojjeewo temujja kugusamba singa muneeyolekeramu amataali myuziki twala tugende n'ennyimba omupiira ogwo gujja kubeera nga tegusambibwa singa munaayolekeramu firimbi ekwatibwa liferi omupiira ogwo nedda gujja bba tegusambibwa singa muneeyolekeramu okulamuza amateeka agatali ga Allahu tabaraka wa taala munnammwe bamutemye omusajja n'amuwa redi oba omusajja n'amuwa yero ne mugamba genderaawo kasitoole bamuwadde redi naye ng'ono alemadde oba eriiso bamukubye nga teriiso livuddemu oba bamusambye nga erinnyo livuddemu oba bamusambye obwerere bukoze eki bwonoonese lefu n'agamba nze namudde babawe penati oba firikiiki gwe akemya munno fuluma naye ng'ono omusaayi guyiika ng'ono omusaayi guyiika ne mutakimanya nti eddiini yaffe yajja kukuuma misaayi muno wobo mulese ekisago nga wetulabye oyina kubeera ng'omusasula diya omujeemu erinnyo engamiya ttaano engamiya ttaano omukubi obwono obwerere bufudde engamiya kikumi naye yalifa lyakwata bukwasi redi kaadi n'abawa ne penati yadhambillah singa binaabeeramu gattirako n'ebifaananyi gattirako n'okubeera ng'abaddu bavunama envunama eya bid'a eyokugamba nti nteebi eggolo nenkola serebule eya sujudu shukuru au sajidata shukuru awo nno omupiira idi kaapu temugenda kubeera nga mugisamba mwerekereze lillahu tabaraka wataala mwerekereze ku lwa allahu subhanahu wataala abaagala kalusambamu okubawewuliramu mwambale bulungi tewabeerawo abajuliramu bakyala mukole kaki oba kasanku oba kasqueya oba ka triangle nayimirire wali noli ayimirire wali noli ayimwetandika okwepasingira opasingire muno oba oli abeere eri muggoolo no nabeere no muggoolo osimule azze osimule azze oba kipa nasimula kipa ino wakwata noli bwakola atya kyekyo ekiri mubaha mumupiira kwepasingiramu awo naye bino ebyokwesala oli natema munnewe atyo ندى وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته